vile kupoye suya puye Azizi vya havyatu babatisho hona Eleka suku vesha tenu watu nilimba Babu mbuyu mbiru ulu wa mchisa
Kale chizi vile hachuta muhai
Wajizu vishi mbizi na monga na yesuwe
Shime twagiza mahono.